okugobera ddala omusujja gwa malaria okusaasaanyizibwa ensiri mu Uganda gweyongeddemu amaanyi oluvannyuma lwa Pilgrim Africa awamu ne Children's Voices Against Malaria ebitongole ebyobwannakyewa okusitukiramu birabe engeri gye biyinza okusindiikiriza obulwadde buno nga bali wamu n'enteekateeka eya indoor residue spraying mwe bafuuyirira amayumba g'abantu okugobamu ensiri. Enteekateeka eno egendereddwamu okuyita mu bitundu bingi eby'eggwanga naye ng'ogutundutundu ogw'etteeso ogusinza okumaamulirwamu ensiri gwe gumu ku ebyo bye batagenda kutaliza. Enteekateeka eno eya indoor residue spraying omubeera okufuuyira amayumba y'emu ku nteekateeka za minisitule y'ebyobulamu mwesinzidde okugenda ng'egobera ddala ensiri mu mayumba g'abantu. Mu nteekateeka eno aba Children Voices Against Malaria bawagidde nnyo enteekateeka eyo era nga bagenze mu masomero agatali gamu we bagenda bagikolera okutuukiriza ekyetaagibwa. Geoffrey Mugisha akulira ebyokwanaganya abantu mu bitundu mu nteekateeka ya Children Voices Against Malaria agamba nti yonna gye baakayita enteekateeka eno etambudde bulungi.